tata welavi uyangkhathaza kuba manje ngithola omunye
Let's go.